And to Enzo Seka, kutistinga ende kulikunse. So panontawe ya pika, si hapa lelo tilitunse. Tikondwele, tisangalale, wenaneo, pasiku ya lelo.
God made their way for Moses. Pass a chance I didn't get my bruises. Understand when I kuna mabambi. Dibenzo kose sabawi na puna vambi. Tell them God is for all. So call a hip ufankala no more. Iwe bauze mavuto no more. Mima mwa mwa I love you more. Ghost time is the best time. Nati na iwe uzaseka one time. The God that I serve is merciful. Kulupirira muri Yesu. Chifundo chiri eri Yesu. Ariense muntu wali na wake muntu. Karashe mulolo uzapeza vintu. Siana kuwala paribe kantu. Yodari
Tikondwele, tisangalale, wena neo, pasiku ya lelo. Wena neo, wena neo, tisangalale, pasiku ya lelo. It's a wedding day. Chimwemwe bwanja po. Chimwemwe, it's a wedding day. Chimwemwe bwanja po. Akuchimuna. Chimwemwe. Chimwemwe. Nakuchikazi. Chimwemwe. Tisangalale. Chimwemwe. Wena neyo. Chimwemwe. Pasiku ya lelo. Chimwemwe. Wena neyo. Chimwemwe. Wena neyo. Chimwemwe. Tisangalale. Chimwemwe. Pasiku ya lelo. Chimwemwe. Chimwemwe, tisangalale, pasiku ya lelo.
LBP, it's the temperature, deep black Malakai.
Under the tuxedo, KwaZulu family, I overstand.